beat. City boy, yeah. South denial in me. Yeah, kuna umuleme kwa kutabuka. Ata ina kutabu siye tajana kunyumilwa. Kuna umuleme kwa kumayuka. Ata mayuke taja kusogola vino vya kulabisa. Tukumanga tukume nunga tufa wala. This time right tukube chibangale. Tukumanga tukume nunga tufa wala. Tuba kubazitu ni baoza zinangale. Tukumanga tukume nunga tufa wala. This time right tukube chibangale. Tukumanga tukume nunga tufa wala. Tuba kubazitu ni baoza zinangale. Unakuwezoga obapia. Tell me what you want, baby, njakuwa. Unazina, ubatozine. Eno tuni jengu vikulu no jazina. Na majamu sawo ni na mungkola. Wananya ene sigwe obapia. Kati sumulu la nange simulule. Yampankuwe, nze njakuwa. Tuli mumiri mwenyiga vipuju. Wabachirie gwene vipuju. Kati no simbe za wanoze chikunyigile. This time right tukubye chibenga. Tukumanga tukume nunga tufa wala. This time right tukube chibangale. Tukumanga tukume nunga tufa wala. Tuba kubazitu ni baoza zibangale. Tukumanga tukume nunga tufa wala. This time right tukube chibangale. Tukumanga tukume nunga tufa wala. Tuba kubazitu ni baoza zibangale. Bunino buchatu kubaba kube this time right. Every girl, every boy jump this beat. Okuva jena vamisha ni kali na kaumbi. Nolugeno lutulimu rafeno fendi. Yona no tulikole, tuwerenga sakode. Yeah, tuzine tulikole, tuwerenga sakode. Yeah, na majamu sauni na mkola. Wananya ene sigwe ubapia. Uchivala balamu antindava wamu. Obulumi n'omutima byonna bibimu. Dijo jikube fena tunyumiru wamu. Abambate obubi n'abambade obunu. Yes me, I see nobody like me. Yeah,
volume City boy 88.
Who the champion?